Nakugonda kansinze onkumye nyo onyambye nyo mubula mubwange ebizibu mwempise binji ebintu byenda byenkumu nandi badewa awatali katonda chokanjize boyita mukusomoze bokunji Chokanjize sitani wasitule mfufu Chokanjize abange nga bandese wondaga Nyenya n'omutwe nange Nebuza bwentu se wano Nandi badewa awatali katonda Waliwo byezi jukida Nenyongero kusiza Nandi badewa awatali katonda Chokanjize Boyita mukusomoze bokunji Abo Chokanjize sitani wasitule mfufu Chokanjize abange nga bandese wondaga Kankutende Banga byonsomoseza byo bingi onsobozeseza okusekerera balabe bange abali basekaluli bajje balabe kati mukama onyimusiza okyusiza obulamu bwange chokanjize boyita mukusomoze mukunji Chokanjize sitani wasitule mfufu Chokanjize abange nga bandese wondaga Chokanjize Boyita mukusomoze bokunji Chokanjize sitani wasitule mfufu Chokanjize abange nga bandese wondaga
www.mp3ugandanmusic.com